waxaana ku mid ah dadka danyarta ee ka jira barakacyaalka xirada qaxray ee degmada Dolowe gobolka Gedo iyo wayba wajahayna xaalad nolol xumeysa diidii bilowdeen ka dambeeytay taasoo sababtay sicir bararka dhanka raashinka ee ku jira magaalada iyo shaqalaanta lan aanayahay isbeddelka ku jira deegaanadaas Keero Maxamed Aadan oo ku mid ah dadka barakacyaalka ee ka hoogsado beero andhadhow degmada Dolowe gobolka Gedo iyo wayba sheegay in qoys ay ku kooban 10 iyo 8 qof usha hadda aniga abuna iyo halmar wal aaman maalintii usoonan taasay tii daray in markii markaas ku surmeen gargaarkii oo hela jiray iyo in ku maaramayeen shaqo markaas iyo magaalada ka hareeyeen taasoo markaas iyo kamaalayeen noolaliyo balse hadda aan jirna wal shaqeysaas oo kala niyo gargaar handiirahayna Keero Maxamed iyo Maruuse warbaahinta la hadlay waliba uu soo sharaxaad guud ku bii sada iyo markaas aan saameeytay noolaliyo gargaar laanta iyo shaqeyarada ku jirta magaalada iyo ka nooleen
Ilaahay idin sheega jaray meebo waa arlaadanay dhibaato adiga ku jirta dad qaxooti oo hay'adaha wal ku heli jiray hayni walaaqi qaxootiga ay haydo lu ku heli jirina goobtan wal waay dadkan lama nooc ah iska dhax noolay dadko wal hay'ado kale iyo dadko isku ku dhax noolahaayeen dadkii madun walaaqi dhan wal isla waay hoobada shaqo amato suuq amatoona dadkii deegaanka hayay madiimad bal ku joogaya shaqo macnaha aan helaan unugi madan qaxootiga hayni walba ma helaan hoob wal helo nagatoona wal hal dollar iyo wal mid ah halaas walaaqina walba ma kiin gooyaan madan may ka jarnayne oo noolal oo ADAD liidato ka dhax jarna dadka may baa dadkii ganacsatada hay dollarkiya macnaha sicir bar ADAD ka dhax jara walaaqa hamar la ku gadee dollar la ka gadee oo wada geega xamaalishan batoona wal bir oo arday bir la kasee birtiina walba ma kiin gooyaas ma wana helaas madan may baa ne oo dadkan may ka jarana noolal ADAD ciriirin ah neo arintaas ana horta tumiiko cunuga dhali tumiiko kaas cunug geeg hooba ada shaqo amato xamaali amato wal video gala may lu ku yaaba in hal dollar ama 2 dollar baa hela dadkii yanaha ganacsatada hayay raashinka hagaladay ama raashinka lahayna kiilada bariiska hayta ama kiilada sokorta hayti ama tiiburka hayta ba tiiba flash naga too may la kaliya 2 dollar roogdo reer markan qudaar aan baahan oo saliid aan baahan oo raashinka kala nooc baladan aan baahan oo burkin baahan oo bariiskin baahan oo sokortin baahan oo biyoog aan baahan oo geeka hal dollar ama 2 dollar ilaahay ka gali may bayacnaha duruufti sheentay in halkii mar oo ama qadan naga too ama quraac naga too ama casho naga too hal waqti xitaa walaaq aad shaqeeyta ka filaydi waydan may waali raashin kala bedelan la fadhay saliid yaa la fadhay qudaarti yaa la fadhay biyoog yaa la fadhay qoniyoog yaa la fadhay ada ogdar heer bin aadanka dhaqama oo adiba ogda xaaladiisa
dhanka kale waliba uu soo sharaxaad ku biyay in uu wali baahiyo shir duban aan qaban gargaarkii hore aan hela jireen dhamaan dadka danyarta ee ka nool heroyinka barakacyaalka degmada Dolowe gobolka Gedo
markuu Soomaalida hata wadankan deganamay sida adiba ogda qaxooti aan badan dadka qaxooti iyo xamaalatay badan iyo wal hay'ad wal yey macaan ka noolay saameynta oo ganacsatada iyo United raashinka iyo dollarka sicir bararshay dibaato ee in weydan badan waxaana wadankan ka hayaa may baa madun wal ka filinaada oo ciidda haaska ee geekooba shaqan bad ma halaasa wal adii ciidda qaniga ka tuma halaas geek markii horani wala roonayni hay'ado yacna may ku heli jirnay wala ku heli jirni markii hor horta qaxootiga 100 maaya ku guuri alaan digoyna hooy helni guriyaal oo qaxootibaas ku haadeen ee dhulana la sii booshaas ku dhisan qonoolayna markii hor lama waqti oo walinkana waqti wala heli jiray maadaama hata heedooga goheen oo muddo hata walbalin aragna oo heed walbalin ku halaan hata may bajare lan oo waqti oo waqtiga oo wal helaa iyo lan ka sadida waqtiba walban halaan oo dabshay badansan wal markasta walban halaan markuu may buu hata dabeela jarta qabooba jare hooyga naftiisa hata dhiban la ka qaba intii heedoogi yani walaasho goheenna may buu lankii muddo hor lama goor dab ka shidada jarina hal mar shidada amma maabashida oo ki ku tabar yaraayna wal u soo helaa buma leh marka may buu sixir bararkaasna walaan in dhimi heedoogina yani taa kulo jeey waqtigaas in ka dambayti may buu dhibaato adag la ka jaranayo tigi heedo wal ku hari jarni may baahayne dad oo dukaame walinku ogaliyo deynta ku qaadaw lama xalin ninka daron hata heedooga horta noogaheen oo walba ma ku helahayna oo yani wal dhaqaalahayna oo gali jari wayni tan kala sixir bararkina walaan in dhimi dukaankii beesada loo kala hayo 170 dollar aan dukaanka loo kala hayo hoobo heedooga wal ku wayne beesada lahayn diri jari wayni deynti walno rooj iyo diinti wani diidi may kala eednin dhibahaaya sixir bararka oo dukaameedii qudaarta lagu gadaay ambaraashinka lagu gadaay walaaga hal adba ku gadaasina sixir barada eedii eed macnaha cirka linka jeey marka may codsadaan inuu haydoono walhanin fasaxan oo gargaarka lana deersii jir walhano deeraan
qaybo shar dumay qaxootiga ka nool degmada Doolo iyo deegaanada Hooskooyo iyo Walibayo ayna hano hadda wajahayta xaalad adag ee ku jirta deegaanadaas.